jivugiye ubwo asinge makanza nta nimubundana n'umufatiyo n'umufatiyo yavuze ngo mu Rwanda rwa mahepole
intore
intore za mahepole
yavuze intore
shose ikiganza n'iso tuwagisoza yitwa Serge Gahakwa
ntabwo ari Ndayizeye
oya Ndayizeye ni rya yagize ariko ni Gahakwa ni se Serge ya mu ntambara y'icyenda na kane ari mu bantu bari bafite iwabo bari bafite imbunda bose bari bafite imbunda njyewe tuba muri tukiba dutera militere kimihurura twaje gufata umuntu bita Serge Gahakwa wari uvuye muri Congo njyewe hari umuntu yambye ko Ben yamubonye mu Bubiligi
nanjye nari ngiye kubikubwira kumugerageza atyo mu gitondo aramamagara
amubona mu Bubiligi
aramamagara ati mbonye
abona
mumfatire video ati ntibyakunda
amubona mu Bubiligi kanono ikindi kintu kimwe
ejo bundi ku cyumweru akaba haramutse bamwirukanye cyangwa se bakamuhagarika burundu ku mirimo yatanga sura ki mu banyamuryango cyangwa se mu banyarwanda nk'uko we yavuze ati intore za mahepole
Stop feeling overwhelmed by the search and start feeling matched. Been comparing lenders for hours. Okay.
Wahisemo kubana natwe kuri Captain Makanzu TV by'umwihariko we wakoze subscribe turagushimiye cyane kandi nawe utarayikora wayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi reka rero mbasuhuze mwebwe mwese w'umuherereye abari muri Afurika abari Burayi ndetse na Amerika Canada mwese reka mbifurize amahoro y'Imana mugire akazi keza n'ibihe byiza rero n'ubundi ndaje nk'ibisanzwe mu kiganiro cyacu ndaje na Fani Makanzu uriwe neza
komeye cyane mwari umunyamakuru
urakomeye
umeze neza
umeze neza aba basore ba uhora usuhuza wa Zarendo bameze neza ngo nawe urishimye cyane
bakoze akazi neza cyane ejo hari umuntu wamamagaye ariko bakoze akazi neza kabisa ariko hari n'abandi rero navuga hari umuntu babiri batatu bana b'abasaza babwiye ariko kuki ikiganiro cya mbere mwashyizeho ifoto ya Habyarimana icya kabiri nimo yishyiraho
bakundwa twongeye kubasubiza mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu kuri inyange news dot com na egret news dot com muri kumwe n'umuhanuzi Magisha Lainesha twongeye kubashimira mwese rero twingira ko muri buzima kandi muri amahoro iki ni ikiganiro cya za Magigire intore zigerageza gusobanura ibibazo byo muri RNC twagerageje ku cyumba cyose turakirangiza uyu witwa Makanzu TV akaba bigaragara ko ari kapiteni mu ngabo za RDF ariko bakaba basa nk'aho bakorera i Buganda bakorera muri Uganda bigize impunzi barimo gutanga amakuru atandukanye aya makuru atandukanye na makuru nyine yajyanye na RNC ikiganiro Serge Ndayizeye uherutse kugikora urumva ko uyu mukapiteni wakoraga muri Odutora avuga yuko papa wa Serge Ndayizeye yitwa Gahakwa bivuze yuko ubundi Serge yagombye kuba yitwa Serge Gahakwa kandi amakuru yose ntabwo bagenda bayavuga ngo bayarangize bagenda batanga ibice bice bavuga ibice bice ariko mu kubakurikirana yose nyine baravuga ko Serge imitungo yabo iri hafi na Cadillac batigize bayamburwa na leta kandi na papa wa Serge yakoranaga n'inkotanyi muri iyo ntambara y'icyenda icyenda kane kandi yari intaramwe ikomeye akaba atari no ku rutonde rw'abantu bahigwa, urumva yuko nyine ni ukwangisha abantu. Ayo makuru ashobora kuba ari ukuri cyangwa se atari ukuri, ariko abaye ari n'ukuri ntabwo kambanye mwasa yabaciye nk'amabere gukora n'interahamwe, kuko na leta ya Kigali nayo ikora n'interahamwe ndetse cyane kumurusha. Urumva rero kambanye mwasa nk'umuntu uhagarariye itangazamakuru ku muradi wayoboye urwego rw'iperereza itangazamakuru sorry, wayoboye urwego rw'iperereza, urumva yuko gukora n'interahamwe ni ibintu azi neza, ndetse ashobora kuba ariwe anateguye uwo mugambi, kuko ni washinze urwego rw'iperereza mu ntambara, rurakomera rugera ku rwego ruriho uyu munsi wa none. So amakuru rero kuba bavuga yuko Serge Ndayizeye ikiganiro yakoze ejo bundi yahawe pole n'intore hamwe cyangwa n'ibifobagane. Abangabo bwabo n'ibifobagane nibo barimo bita ibifobagane, murabizi neza ko na Jean Paul yavuze ko atari mu ntore ahubwo ari mu bifobagane. Izo se ni za magigiri. Ufashe uburyo Jean Paul yisobanuye, Serge Ndayizeye yisobanuye, abantu nabo bakavuga ko Serge Ndayizeye atigeze ajya mu bukwe bw'umukobwa wa Kayumba Nyamwasa, ariko akava muri Amerika akajya Pretoria South Africa kujya gukora interview ya Kayumba Nyamwasa, byose ubona ari ibintu biri technicalities ziba byapanzwe kandi byumvikana kandi bigaragara, ndetse wanakurikira aba bagabo cyangwa abasore ibyo barimo bavuga. Ni gute umuntu yaba ari mu Bubiligi akabona Ben Rutabana agahita guhamagara kuri telefone? Ni ukuvuga ngo uwo muntu muraziranye. Ese uwo muntu uri mu Bubiligi we wagiye muri area, wagiye muri za gahunda muri network za Ben Rutabana, yabitumwemo nande? Nimba yabitumwemo na leta ya Kigali, uwo muntu kubera ko mufitanye isano, ni gute guhamagara we nimba mudafitanye isano, nimba mudakora umurimo wo magigiri? Ni muri urwo rwo kugerageza kugira ngo dusesengure ibintu, tubereke nyine imikorere y'aba bantu uko bakora n'ibyo byose, ariko ni ibintu nyine mbona bidafite bidahwitse. Gusa ibintu by'akadomo nyine by'umwakagara byuzuyemo za magigiri. Hari ijambo rikomeye cyane Lieutenant Aloys Ruyenzi yigeze kumbwira turi Kampala, ndaza kurigarukaho naryo nshaka kuvuga cyane.
Umucikacumu niba koko azi neza azi ubwiza bwa Habyarimana, kuki mwakuyeho icyo kirangantego kinini mushyiraho Habyarimana mugashyiraho ibindi bintu?
Mbasobanurire. Uko byagenze ngira ngo nawe ntabwo nabikubwiye biriya birango dukoresha, umva ko biba birimo indirimbo, biba birimo inanga. Iyo nanga rero bayikompreninze bavuga yuko irimo copyright. Ako kananga ni akabandi, ako kananga hari nyirako wagacuranze yakompreninze ko karimo copyright. Niyo mpamvu rero ntabonye umwanya wo kugira ngo ngasimbuza kandi amasaha abagiye ikiganiro reka nsubizamo ikirango cya mbere, ariko akarendaza kugakemura nako umubyeyi w'u Rwanda agaruke mu birango byacu nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu iba yabaye murabizi igihe hari igihe kitubana gitoya kugira ngo editinge ibintu neza nk'uko ubishaka.
Ukameramani ubagire n'ahantu dukorera n'ibintu dukoresha
baraza kubibona muri
bikore mukuri, hanyuma tufate kuri Habyarimana. Kagame niba yarashakaga amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge yagombaga kwiyunga n'abana ba Habyarimana akabafasha ntabambura imitungo yabo, ariko byose yarabyambuye. Ikindi nshaka kuvuga ku Burundi, murebere ku Burundi, abantu babaye abaperezida bose Burundi babayeho neza, bafite n'umwanya w'abasenateri. Hanyuma Kagame Bizimungu kandi ari sitati bimeze gute? Sawa, dukomeze.
Reka dukomeze, tuzagira ikiganiro muri iyi minsi cyangwa gikurikira iki, tubiganireho duhuze leta zombi mu bijyanye n'imibereho y'abaturage. Ubushize twavuze ku bijyanye n'ibikorwa mu gihugu, tuzagaruka ku bijyanye noneho n'imibereho y'abaturage y'abanyarwanda muri rusange. Rero ntabwo nshaka kugira ngo tujye kure cyangwa se ntabwo tujye no mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo nagira ngo tugaruke gakeya ku kiganiro twakoze mu menshi ishize twari twavuze ku munyamakuru Serge Ndayizeye munyamakuru wa radio Itahuka tuvuga ku buryo yateranye amagambo ndetse na Jean Paul Turishimye byagaragaye mu isura itaragenze neza mu maso y'abanyarwanda abantu bakoranye abantu babanye mu ishyaka byagaragaye cyangwa se byagaragaje indi sura noneho ntabwo ibyo tugiye kugarukaho nagira ngo ahubwo noneho tugaruke ku bintu bisa nk'aho byakurikiyeho umunyamakuru wa radio Itahuka waba wabimenye
nabimenye ari umuntu w'inshuti yanjye yitwa Marupurup niko mwita ariko nta muntu ubizi ko ari Marupurup ni njye mbizi na General Ipapa niyo tuzi iryo zina rya Marupurup niwe yambyiye ngo uyu Serge Ndayizeye ni indyarya uti gute ko ari indyarya ubusese nguzi yanjye nubwe kandi twubahiriza ibyo ubusese nguzi abakunzi ba Captain Mukanzu TV bavuga yavuze ati umunsi Serge yagiye mu Bubiligi nibwo Canoya Itahuka yaburiwe irengero none aragarutse akora ibintu binyuranyije na Cano ikindi yavuze yabo kuki ibiganiro byose abishinja Turayishimiye ashinja Turayishimiye yarababwiye ngo abivuze ibya Turayishimiye abivuga nko kubajisha amahirwe kugira muhite muva ko Turayishimiye Jean Paul Turayishimiye ariki ari mu mugira igicibwa muri sosiyete ariko uriki Jean Paul Turayishimiye usanga we ibyo avuga nibyo Serge avuga ngo abantu bashobora kuvuga ngo ze ko wabivuze gutya ubihundiye gute ikintu mbihundira nabigizeho amakenga niko Serge wowe wabyivugiye yivugiye yabyivugiye ubwo asingiye Makanza nta n'imbundana n'umufatiyeho yavuze ngo u Rwanda rwa mahepole
Intore yavuze intore ikiganiro ni kuri gatanu ni ibiganiro nyine by'izi intore bigira ko bakora muri opozisiyo urumva ko uramutse utazi ikinyarwanda cyangwa utazi gukurikira utazi gusesengura ikigenderewe kiri behind of this conversation cyangwa interview ni ukwerekana yuko RNC iri wika kandi iri sowika noneho amakuru batanga bagaragaza the source of Serge Ndayizeye umunyamakuru wa radio Itahuka kumurandi bagaragaza yuko afitanye relationship afitanye communication afitanye imigenderanire cyangwa imikoranire na leta y'umwaka gara Paul Kagame cyane yuko imitungo yabo itigeze yamburwa iri hariya ku Kimihurura hafi na Cadillac nk'uko Kapiteni Makanzu wabivuga ndetse bakanavuga ko papa wa Serge ari we witwa Gahakwa ntabwo yigeze ashyirwa ku rutonde rw'interamwe zigomba zishakishwa ndetse bakanavuga yuko yakoranaga n'inkotanyi before genocide 1994
reka two kugisoza nari mfite hari ikintu wenda gisa nk'aho teye impungenge mu banyarwanda ari nayo mpamvu bamuhaye pole ejo bundi hasohotse itangazo risohowe na RMC ubuyobozi bwayo tunganya iyo mikoro yawe ariko iracuramye irimo irareba hasi baravuga ngo bamwandikiye ibaruwa ivuga ngo yanze gutanga radiyo yanze gutanga radio no gutanga ama password yayo ndetse yayigize ndetse ahindura akoresha n'ibirango by'ishyaka kuri iyo radio bituma bamuhagarika by'agateganyo ariko ku cyumweru hari inama ya politiki ya bureau politiki iziga ku mwanzuro wa nyuma urebye uwucishije mu amaso bano bayobozi ba RNC baramaze iki
abayobozi ba RNC ntago
baramaze ziriya ya mbere iriya ya mbere
reka kwanza reka nkubwire mbere kuri wowe urabona wowe hari ikiganiro wakoze ukoze ikiganiro urampamagara ntabwo nari ndi hano urangije ugikuraho abantu bahita bamuvuga ko wowe wabaye umugambanyi ushobora kugambana ugambanira cyane ngira nakugiye na nabi nsanga atari wowe ubwo nagusabye imbabazi ko nzi ko utari umucyakura
ni YouTube narabigusobanuriye n'abantu babyumve YouTube ibiganiro byacu dukora biba ari ibiganiro bivanzemo ukuri cyane n'ibimenyetso
y'icyenda na kane ari mu bantu bari bafite iwabo bari bafite imbunda bose bari bafite imbunda na gacaca serije aza wenda hano bigiye kunteranya nawe ariko ngomba kubivuga ukuntu bimeze ubwo nyese nkunda ubunafuke serije nzabaye ikiganiro uretse cyo wenda nzabaye ikiganiro mbere linki ariko njyewe tuba muri tukiba dutera militere kimihurura twaje gufata umuntu bita Serge Gahako wari uvuye muri Congo aracika arahunga none umubonye kuri televiziyo ari gukoresha interview ame chief of staff Kayumba Nyamwasa mita ni Serge nini mbaza umuntu arangira ngo ariko ni we Serge mbaza witwa Gafupi witwa Gaston arangira ngo ni Serge ni wa wundi Gaston kuko ni umucika cyuma ngo ni we Serge wundi twagiye gufata ahantu aranambuka arangira ngo wewe uba waboye inzoga ndavuga gute se ni wewe Gahakwa wari uvuye muri Congo wari umwana mutoya wari ufite imbunda niwe twagiye gufata cya gihe turi kubona kaporale Abdara ngo ni wenyine ngo uwo nguwo niwe muri gukora ndabona ubumuzi ngo ni wenyine uri kuvuga niwe muntu afanda ari gukoresha
Nayo makuru nyine tuba tunyuzamo kugira ngo tubumvishe uko arimo bavuga ariko ikiganiro cyose nyine amakuru akubiyemo ni amakuru yerekana yuko barimo bavuga nyine n'uburyo bwo kuyobya uburari berekana yuko Ben Rutabana yahawe kashi kugira ngo yiburishe noneho byitwe ko yashimuzwe urumva ni amakuru bavuze nyuma y'imyaka irindwi kandi za audio turazifite amakuru yaciye kuri BBC yaca kuri VOA of America kandi njye mfite amakuru y'umwimerere yuko Ben Rutabana yamanutse Kampala Entebbe Airport yahita yakirwa n'abantu bo muri presidence ajyanwa muri safe house arafungwa ndetse twiringira kandi twizera ubuhanuzi bwavuze yuko Kayumba Nyamwasa yatse miliyoni 3 z'amadolari kugira ngo barekure Ben Rutabana arayatanga baramurekura kandi bamurekuye mu buryo nyine bw'ibanga ntibigeze bitangazwa gusa ikigaragara ni uko harimo uruntu muri za magigiri cyangwa mu ntore hagati ya Jean Paul Ntagara hagati ya Jean Paul Turishimye hagati na Serge Ndayizeye abo bose bakorera leta ya Kigali nk'uko ubuhanuzi bwabivuze kandi ubuhanuzi bwari bwaravuze yuko muri RNC harimo magigiri bane bakorera muri RIC not RNC RIC ya Jean Paul Turishimye harimo magigiri bane bakorera leta ya Kampala ndetse na RNC bakaba ugurumva tumaze kumenya batatu harimo Jean Paul Ntagara harimo Jean Paul Turishimye hakabaho Ndayizeye Serge ukorera leta ya Kigali kugeza magingo aya, wumva ko no mu kiganiro yakoze ejo bundi bamuhaye pole, urumva ko yanimanye password ya raditahuka, yanahinduye logo, kera yitwaga raditahuka, ubu noneho yitwa ngira ngo yitwa Itahuka Media Network, Itahuka Media Network. Kuko ubona ko na logo yayihinduye, yarahindutse rwose ku buryo bugaragara, ari nabyo Jean Paul Turejimi yavuze yuko RNC itagikorera kuri raditahuka, yuko ndetse nani umunyamakuru Serge Ndayizeye ashobora kuzirukanwa kuri raditahuka. Kugeza magingo ya raditahuka ifitwe iri mu maboko ya Jean Paul, note Jean Paul mu maboko ya Serge Ndayizeye, niwe uyikontrolinga. Kugeza magingo yabona ko nta biganiro bya raditahuka bikibera kuri bya RNC bikibera kuri radio itahuka. So urabona rero ibyo bindi buhanuzi ejo bundi bwavuze yuko RNC yinjiye mu butayu kandi byaba byarangiye, ndetse ni nk'ukuvuga ngo RNC ntabwo ikibaho, RNC yarapfuye. So mu byo bagerageje kuvuga turamutse tubyihutishije mushobora kubyumva, reka ndatugerageje tubyumve mbihutishije, mwumva hano hari very important
ko twari twapfuye ko ari gutuka afandi Kayumba ama Kivu staff. Basi niyo ngiri bwana munyamakuru, ibi ngibi byo kuva Serge yagiye hariya, Serge yagiye akora na bariya abantu RNC, ariko Serge bakoranye kuva kera. Serge yakoranye kuko papa we nawe yitwa Serge Gahakwa. Arabyumva? Nuko papa we yakoranye n'Inkotanyi, yari n'interahamwe ikomeye n'imitungo yabo nta n'ubwo Inkotanyi zayibuje. N'ubu mitungo yabo irahari.
Okay.
Na niyo mpamvu bamuciyeho mu gusenya RNC. Hanyuma twebwe tukagenda abantu n'abantu baturaye tukagenda mu kuvuga reka tubishyire kuri Jean Paul Turejimi. Wabyumvise?
Ndabyumva, uramuzi rwose.
Anamakanire ko atari we Serge Gahakwa. Ibi rero sasa bintu yakoze, yadutereye agapira yigira umwere, ariko ntiyavuga ibyo byo byose. Umva wansezera akanze gusezera no kuvuga abantu za Jean Paul Turayishimiye, nakoze ikiganiro ukurikije uko rubiza, ariko nanzi ko ugomba gukora patito kubera aba bantu bose ndabazi amakosa yabo.
None se
ariko bose harimo bagambanyi, ariko ujyumve ko bose babishyira kuri Kayumba Nyamwasa. Ese Kayumba Nyamwasa yarikoreshaga
nawe yari umukozi yari woda mu gisirikare nk'uko ujya ubitubwira. Noneho rero ubu ngubu reka tugaruka kuri iyi dosiye, kuri tariki cyangwa se ku cyumweru biro politiki ya RNC zicara ifata umwanzuro, kubera ko nabonye ejo harasohotse ibaruwa, nonone nayibonye ku mbuga nkoranyambaga izerera, bamutumira muri biro politiki kugira ngo agire ibyo asobanura. None mu myaka irenga 13 irenga 13 ni kona Serge akorana na RNC ari umuyobozi mukuru w'igitangazamakuru radio itahuka, ejo bundi ku cyumweru hakaba haramutse bamwirukanye cyangwa se bakamuhagarika burundu ku mirimo, yatanga sura ki mu banyamuryango cyangwa se mu banyarwanda nk'uko we yavuze ati intore za mpaye pole?
Bikamwereje rero RNC yaguye mu mutego, yabikemuye nabi, kandi RNC yakoze amakosa yo kwizera sinzi ibintu Kayumba niba yavuze kuko Kayumba ni umuntu w'iperereza kuva kera gufata kuko serije azi mwene gagwa poyinto gagwa kuba yaremeye gukorana n'inkotanyi
urabona ko mu byo barimo basesengura banagaragaza baragaragaza ko Kayumba Nyamwasa ari umunyantege nke asa nk'aho yarangaye RNC bakagenda bagakorana n'umuntu w'interahamwe kandi Kayumba Nyamwasa abizi neza yuko Serije Gahakwa ari we papa wa Serije Ndayizeye yakoranaga n'inkotanyi noneho akongera agakora n'umuhungu we barerekana nyine ko RNC ifite intege nkeya bakanerekana yuko ku cyumweru hazaba inama bashingiye ku ibaruwa yanditswe na biro politike bakanavuga yuko ejo aramutse yirukanywe bizagenda gute kandi ibyo barabivuga bashingiye ku nama nyine bagiriye Serije kubera ko Serije akorana na leta ya Kadomo niwe wagiriye inama nibo bamugira inama yo guhindura password ndetse banamugira inama yo guhindura logo no kugira ngo ibiganiro bya RNC bitazongera guhita kuri radio Itahuka ariyo ubu ngubu isigaye yitwa Itahuka Media Network ntabwo ikitwa radio Itahuka binagaragara yuko kuvaho ahinduriye logo bigaragara yuko views ziyongereye bitewe n'iki bitewe nuko akorana na Kigali kuko babwira intore aho ziri ku isi yose gukurikira ibiganiro bya Serije Ndayizeye no kuvuga ngo RNC ntabwo igisunutse amazuru kuri radio yitwaga Radio Itahuka ubisigaye yitwa Itahuka Media Center Itahuka Media Network Itahuka Media Network nima mbyibuka neza ntabwo ikitwa Radio Itahuka noneho yahinduye amazina ariko logo nibara the color and name he changed the colors not in even name he changed the name and the color remain as it is kuko kala ya radio Itahuka byari ubururu bwijimye thick ubururu busa nkaho nyakadomo it was blue thick but this it is blue white ni blue ijya kuba white ubona ko ikeye ariko radio Itahuka logo yayo ni blue yijimye urabona ko yakoze akantu k'ubwenge k'ubuhanga ku buryo abantu babitahura nakoze namaze iminsi mbyitegereza nkabireba nkumva biranyobeye ariko kubera ko nta tangazo ryabayeho n'amakuru yigeze yandikwa ndavuga nti wenda birashoboka ko RNC bashatse guhindura kala bayikure muri thick bagire bright somehow bright and maybe they please to change the name ntabwo hakiriho Radio Itahuka ni Itahuka Media Network kitu kama hiyo niyo bikurikirana murasanga ari ukuri bigaragara rero yuko muri RNC harimo runtu RNC yakiriwe iteka kandi turi muri gihe cy'imanza zitabera ora iteka Imana nyine ngabagomba gukora implementation imanza zitabera Radio Itahuka imira rangira burundu ndetse ubona ko nibiganiro bari baraciye Dr. Hot Professor Charles Kambanda kutongera kutavugira kuri radio Itahuka ariko ubu ngubu ayivugiraho neza uko ashaka kuko agirana ibiganiro na Serije Ndayizeye bo ku giti cyabo bakabiganira wasanga nawe wenda banamugiriye n'inama imenevano none umunsi wa none ntabwo Radio Itahuka abantu ba RNC ntabwo bagisunutse amazuru kuri Radio Itahuka iyobowe na Ndayizeye so rero nero ko harimo uruntu harimo bomburi nyinshi cyane kandi zikomeye cyane
kandi zikwihutanye kuva na mbere papa we mu rugo rw'abagiraga imbunda niwe bantu bagiraga imbunda abakozi ba gacaca
cyane yuko noneho warabibonye Makanzu ejo bundi na RNC nayo yasohoye ikiganiro ivuga ati n'ubwa mbere tuvuze kuri dosiye ya Ben Rutabana. Basoje bavuga yuko kugira ngo bino bintu bizace mu mucyo bashaka yuko uyu Jean Paul Turayishimye yazagirana ikiganiro mpaka. Bavuze ko ari open debate,
akorana nande
bazakorana na bamwe bo mu ishyaka ya RNC kugira ngo hazajye batumira n'abanyamakuru. Sinzi natwe nimba tuzajyayo, nimba tuzakorera online,
tuzajya
icyo bita open debate.
Turayishimye si we yarabye
baramutumiye, ntago bari bamenya nimba yemeye, ariko barashaka kuzakora ikiganiro mpaka ku bijyanye n'ibura rya Ben Rutabana.
Njye wereka warike inama nagira Turayishimye ntazi muri ubu bugoryo kubera iki? Kuko njyewe hari umuntu yambwiye ko Ben yamubonye mu Bubiligi.
Nanjye nari ngiye kubikubwira, kumugerageza atyo mu gitondo aramamagara,
amubona mu Bubiligi,
aramamagara ati mbonye, mumfatire video ati ntibyakunda,
amubona mu Bubiligi. Kanono ikindi kintu kinangaza yewe wabonye na amekivu staff Kayumba
ngo nawe ari mu Bubiligi se?
Nari mu Bubiligi nabonye, ariko warebye neza ngo yangu bambwiye ko ngo hari umuntu ngo ari mu kindi cyumba, ariko njyeni nubwo wabonye Ben ngo njye naramwiboneye Ben. Uramwibonera ngo naramubonye Ben, nabonye Ben kabisa yambaye na marinete ya fime ayashyize ku mutwe kucya
turi Kampala. Leta na Ruyenza Royce yarambwiye ati yewe ibintu by'abatutsi biranyuwe ntabwo bisobanutse. Ndamubaza nti kubera iki? Ati hagati ya Kayumba Nyamwaza na Patrick Kano Karegeya hashobora kuba harimo umwe ukorera Leta ya Kigali. Ati probably wasanga Kayumba ari gukora Leta ya Kigali kubera ko atavuga rumwe na Patrick Kano Karegeya. Baravuguruzanya, aturebye nka za interview bagenda bakora usanga harimo kuvuguruzanya. Iyo jambo nani Ruyenza Royce yambwiye ndishyira mu mutwe ndaribika kugeza amagingo aya. Urumva n'abanga barimo baravuga ko babonye hari umuntu wababwiye ko Kayumba Nyamwaza yari mu Bubiligi na Ben Rutabana ari mu Bubiligi. Of course Ben Rutabana niho mu rugo iwe mu Bubiligi, afite ubwenegihugu bw'u Bufaransa ariko aba yarasanzwe aba mu Bubiligi, banamushimuse aba mu Bubiligi. So urumva aba ni bamagigiri bahabwa amakuru official asobanutse no gushaka kuyobya uburari, ariko njye nabwiye ko amakuru nahawe neza n'umwega w'umukono wo muri RNC nuko Ben Rutabana yamanukiye Kampala Entebbe akakirwa n'abantu bo muri State House ya Kaguta Yoweri Museveni, hanyuma bakagenda bakamufungira muri safe house. Ndetse nababwiye ko n'umuntu warindaga Ben Rutabana wamurindiraga umutekano baje kumwirukana kubera ko yabaye involved mu bintu by'ubucuruzi birimo birimo gold, birimo n'ibindi bintu bitandukanye n'amahembe y'inzovu. Harimo abantu ba State House bakurikirana ubwo bucuruzi, akaba arimo n'abasirikare bakuru. Ubwo bucuruzi bwakorwaga n'impunzi z'abakongomani ndetse n'abanyakadomo bita abakongomani, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nenewe wahamije yuko Jean Paul Ntagara, Jean Paul Turayishimye bakorana na Leta ya Kigali, abizi neza. Ndetse ko banavuga bamaze kuva muri RNC bakoranye communication yo kuganira kugira ngo bashinge ishyaka, hanyuma Jean Paul Ntagara akabavamo akabarega i Kigali. Ibyo bintu byabaye nk'ibihagaze. So urumva ngo arimo aragira inama Jean Paul Turayishimye yuko atakwemera ikiganiro mpaka open debate na RNC kubera ko bose bafite ibyo bashinjanya. Urumva ni nk'aho Leta yaciye muri abangaba irabwira iti nimukore ikiganiro muhe owning Jean Paul Turayishimye. Of course Jean Paul Turayishimye ntabwo arinjije, ntashobora kwemera icyo kiganiro kubera ko azi neza ko yagifatirwamo kuko yarashinzwe gusopanya Kayumba Nyamwaza na Ben Rutabana. Ariko wakurikira ku rundi ruhande ushobora gusanga na Kayumba Nyamwasa yarakoreraga leta ya Kigali. Ibi bintu ni mvange, ariko reka tubashimire mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu. Ni amakuru nyine twoherejwe n'umuntu, turayakurikirana, turavuga ngo tuyakoreho ikiganiro kugira ngo namwe mubashe kugenda musobanukirwa ndetse mwumva, mubashe kumenya nyine ibintu uko birimo bikorwa n'uko bimeze hanze aha. Ntabwo turangije ikiganiro cyangwa uko bavugaga yuko ngo Bernard Rutabana ashobora kuba umwe mu bantu bagambaniye Anne Uwamahoro Rwigara ngo kugira ngo babashe kuaccessinga imitungo yabo, kubera ko imitungo ya Rwigara myinshi yari iri mu maboko ya Anne Uwamahoro Rwigara. Noneho ku buryo umuryango wa Adeline Mukangebanyi utashoboraga kuaccessinga imitungo ya Rwigara. Nuvuga ngo Anne Uwamahoro Rwigara yakontroraga umutungo w'umuryango we w'abana be w'abana ba Rwigara cyangwa abavandimwe ba Anne Uwamahoro Rwigara, things like that. Ariko ibi byose nyine ni ukuyobyura, ari mu by'ukuri nibo bishe Anne Uwamahoro Rwigara. Urabizi nyine ko abantu batangiye kuvuga ko Jean Paul Turayishimye ari we waranze mu bucuti bwe na Tabitha Gwiza. Tabitha Gwiza yaje kumubwira nyine umukobwa wahaherereye, kuko n'umukobwa wa mukuru we, undi amenya wahereye, arangije atanga amakuru baragenda bakoresha amarozi bica Anne Uwamahoro Rwigara. Ibi byose n'ubuhanuzi bigenda bishyira ku muryango wa Rwigara si na Paul, kubera gusuzugura ubuhanuzi banze gushyingira, bahitamo gushyingura. Mugire umugabo wawe mwiza.